mukwana kana yampata ne dini ya bulamu bwana yambagulizako tiye yakuwa obukoko obuwala obumwetairina
Kubanga nange bwentyo walai bwensubiza.